get it underway, day and night. Yohlala mhleli njalo, izwini nam. Yohlala mcinga ngawe, bomini nam. Yohlala mthetha ngawe, day and night. Kalakala number one, kalakala standa sa. Unohlala nawe, unobonwaba nawe. Yes, it's tonight. Kalakala number one, kalakala standa sa. Unohlala nawe, unobonwaba nawe. Yes, it's tonight.
Thank you.